Billy K on this.
Billy K on the beat, yo. Shokumani shokizo. Oh na 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 na. Somebody come here. Chimani baba nikaona vana vamasiye mwamere vavutikira. Chimani baba nikaona mukamfirwa mwe avutikira. Chimani baba nikaona mpofu ingo pempa pempa. Chimani baba nikaona ole mala ango pempa pempa. Ambuye ni yankeni ni dariseni. Ambuye ni yankeni ni dariseni. Ni yeseni kuni madariso ya nwayo ya bwere pari inge. Ni yeseni kuni itandisiri wana mashirwa. So yan mayo ya bere pari ine ni yese ni kouni ni chandi sile wana wanchiro na wata wafutika. Bless me, monga chabe dangote nikasunge wafana imwena wakote. Bless me, monga chabe ichilema kutandiza indenza zilema. Bless me, monga James Ndambo. My blessing is a well, double, double. Oh. Hear me glow. Oh, oh. Ni mafuna kutandiza. Bless me, bless me. Ni mafuna kupasa. Nalamba niri nazo sisi yese ni kuni. Madari soya nwayo ya bwede pari inge. Ni yese ni kuni. Ni tandisiri wana wanshirwa na wata wafutika. Ni yese ni kuni. Madari soya nwayo ya bwede pari inge. Ni yese ni kuni. Ni tandisiri wana wanshirwa na wata wafutika. Ni yese ni kuni. Madari soya nwayo ya bwede pari inge.